Travis Dutch on the beat. Serious. This has become common in our communities, affecting so many people, bringing hatred in our homes. Very many people complaining. Basiri kiasi basi, Mungu si kiasi, rimaki ya kiongoliasi. Senda ni makinda on this short kati ruturo basi leki swampushi. Isi kwa smani ke birini twajo, senda ni banya sisi basiri kiani okuazi. Basiri baki sasa mbuji landi ya pitiki rugari vini nete manu wazi. Kulivu sasa zaidi ya mkubati ya basi te matara rude vini fiako. Kosinga lofu wa zefani bandu itatiri rude ya yundu foro to de vini tu. Basiri ne kandra maflofni. Basiri teki piki piki sasigo aziri otaki okuo kutia sasigo aziri gapulani mingi sasigo yeah kati suzuli amvuma sende ranya suli amvuma sende bete suli amvuma sende atigore mabulie ifo umilingile di
bali amvuma sende
erige mikiasa kwa
bali amvuma sende
kwa meselia diani
bali amvuma sende
tena yani afasitu waku atatikate isi lumiki atoni
bali amvuma sende
man you better wake up
bali amvuma sende
letini miaviku miditindi
bali amvuma sende
ebudiari riambuni tena fadi mitianji nitini nitandife amvu fadi masende mapiri yo manya kibada karuba yoi makiri yo mesu ee meselia tatatiri yo usipa kasiti ya siswe ima mtani yo senda nitu wa chinu nyasu kalutili ya fawa nite wani susu akushelia makichuru wa mvozi susu statement niri bayo kine kwa za kozu niri 27 samu levi ye senda timu zeki ni mamombe iboi ye yanga nyo kweka nyakula itere ni peti makwe tesi
manya manya
neyo tulubadia basi vitoroni ya sendesi uzie parati yote yangu sebu gazu yo turugia efurugo malie kilio tole mamu tepili sangu wolfes asibe lele
mani amfu masende
erige midi asagwe
mani amfu masende
kwa meselia bieni
mani amfu masende
tena yani afasitu waku atatikate isi lumiki ya toni
mani amfu masende
man you better wake up
mani amfu masende
letini miaviku midi tindi
mani amfu masende
ebudia riri ambuni tena fani midi anjini shini nitazire ne kandra maflopni
sasigo
aziri teki piki piki
sasigo
aziri otaki okuo kutia
sasigo
aziri gapulani mingi
sasigo
yeah kati suzuri amvuma sende ranya suri amvuma sende bete suri amvuma sende atikore mabulie ifo umini niledi amvu fadi masende mapiri yo manya kibada karuba yoi makiri yo resu ee meselia tatatiri yo usikwa kasitia siswe ima mtani yo senda nitu wa chinu nyasu kalutilia fawa nite wani susu akushelia makichuru wa mvozi susu statement niri bayo kine kwa za kozu
bali amvu masende
erige midi asagwe
bali amvu masende
kwa meselia bieni
bali amvu masende
tena yani afasitu waku atatikate isi lumiki ya toni
bali amvu masende
man you better wake up
bali amvu masende
letini miaviku midi tindi
bali amvu masende
ebudia riri ambuni tena fadi midi anji nitini nitandife Send ya nidu wa chilu nyazu Na vini miaviku Mavuma vanyo ni tuluwa lwa lufusi Meri kulu vavawa ya soke baba zimbala Ozi ambu milioni na Ozi ambu zepi rozi milioni kaliazia
Ayo firi kweli Dab Records